Bubba made it.
Park, atuweke mipaka, Mungu akipenda dawspotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wanda we. Tawile, 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 haya we. Fesili ya simu tamia, life iko tighti na kombia. Nikifanya kweli na nunia, hapo mnapofeli mnapania. Napata depression, machwa mini mkiona haki happen. Oh yeah, na mnapopenda tension, na madam zenu mna share lotion. Oh yeah, ujuzi how I'm doing, na wana data ni so imichuzi how fumui kwa kutazama kio. Si wenye watoto pak, atuweke mipaka, Mungu akipenda dawspotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wanda we. Tawile, 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 haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wanda we. Tawile, 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 haya we.
Nilipo sipo na potaka bakia, nipo sipo kama triple OGs. Na kama ipo ipo tu waweze zuia, uno kato mapito fati mandiko woni. Mimtu zito shanskia kila pati nilipo pati mojiko komi. Sije jiroga dvamia na pukua na mboga unazo tamkunoga homie. Homie, homie yokuyo. Mikwaza waga spendi washkaji wa ndio ndio. Make sure skoni hata choni iwe mbio mbio. Nostake kweke roni utakwa poni mie siyo. Ni waz mena nangu tumepinda, hatu waz tunatongoza dima ninja. Soma ninja tu hata unovaki ninja, na tukikoza tunatongoza dwenye mimba.
Si wenye watoto pak, hatuweke wimipaka, Mungu akipenda dawspotak. Ukipinga utadata, haya we tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, 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 haya we. Tawile, tawile, tawile mwana wana we. Tawile, 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 haya we.